is the scripture reading whereby Brother Kunde read Isaiah chapter 6 in the after finishing, Brother Austin, get ready for the reading of the song of Brother Kunde.
Chapter number 6. Mau Abam Kenya. It's one. Saka jimene fumu Uzia anafa, ndinaona ambuye akhala apa mpando wachifumu wa utali. Ndiotukulidwa zovala zake zinachisi. Pamwamba pa iye anaima aserafi, Yese anali ku asanu ndi limodzi. Awiri anaphimba nkhope yache, awiri naphimba nawo mafuta ake, awiri nauluka nawo. Ndipo wina anafuna kwanzache nati, woyera, woyera, woyera Yehova makamu, dziko lapansi ladzala ulemerero wake. Ndipo maziko a ziwundo anasunthika ndi mawu amene anafuula. Ndipo nyumba inadzaza utsi. Ndipo ndinati, koka kwa ine, kwandathedwa, ndili munthu wonyasa. Ndinakhala pakati pa anthu a milomo yonyasa, chifukwa kuti maso anga aona mfumu Yehova wa makamu. Verse number 6. Koko anawulukira kwa ine mbodzi wa aserafi, ali nalo khala mdzanja mwache. Anali wotcha ndi laniro pakuwa la ndende. Nakhudza nalo mkamwa kanga nati, taona ichi chakhudza milomo yako, ndipo mphulupulu zako zalezedwa, zochimwa zako zawomboledwa. Ndipo ndinamva mawu ake akuti, ndidzatumisa yani, kudani adzatumisa ife. Ndipo ine ndinati, ndine pano kutumiza. Ndipo iye anati, kauze anthu awo, ivani inu ndi, koma osasi yang'anani, koma osasi nenepetsa mtima wa anthu awa, petsa makutu awo, utseke maso awo, angaone ndi maso awo, angamve ndi makutu awo, angazindikire ndi mtima wawo, nakabwereso nachitsidwe. Pompo ndinati ine, ambuye pakali, ndipo anayankha, pakapisi cha yopanda wokhalamo ni nyumba zopanda munthu, ndi dziko likhala bwino. Ndipo Yehova wasunthira anthu kutali, ndi mabwinja adzachuluka pakati pa dziko. Verse number 13. Ikadzala limodzi lawo khumi mmenemo lidzadyedwanso, monga kachere kotundu etsite lake alabe atai. Chotero kopatulika. Amen.
Oh, ugafuna
ugafuna ugafuna ugafuna ugafuna
Glory and honor because of this beautiful time of reading the songs of praise. Now, it's the second scripture reading whereby Brother Felix will lead will lead. That is Romans chapter 4.
Anaise lukulungama, ndichukulupiriro. Ndipotsono, chizane na kuti Abrahamu, kololatu, monga matupi, analandira chiyani. Kwa kuti ngati Abrahamu, anaise lukulungama, chifukwa chanchito, iye akala nacho, chotita mandira. Kuma kulinga kwa Mulungu, ai. Kwa kuti lembo litani. Monga Abrahamu anakhulupirira Mulungu ndiponso chinawerengedwa kwa iye chilungamo. Ndipomwe iye amene agwira ntchito mphotho siwerengedwa ya chisomo koma ya mangawa. Koma kwa iye amene sachita koma akhulupirira iye amene ayesa osapembedza ngati olungama chikhulupiriro chake chiwerengedwa chilungamo. Monganso Davide anena samdalitso wache wa munthu amene Mulungu amwerengera chilungamo popanda ntchito ndikuti odala iwo amene akhulupiriridwa, odala iwo amene akhululukidwa kusayeruzika kwawo nakwiriridwa machimo awo. Wodala munthu amene Mulungu samwerengera uchimo. mdalitsomine utsono uli kwa odulidwa kodi kapena kwa osadulidwa ndi osadulidwa omwe pakuti timati chikhulupiriro chake chinawerengedwa kwa Abrahamu chilungamo tsono chinawerengedwa bwanji mmene iye anali wodulidwa kapena osadulidwa suodulidwa ayi koma osadulidwa ndipo iye analandira chizindikiro cha mdulidwe ndicho chosindikizacho cha mdulidwe ndicho chosindikiza chilungamo cha chikhulupiriro chomwe iye adali nacho asanadulidwe kuti chotero iye akhale kholo la onse akuphunzira angakhale iwo akudulidwa kuti chilungamo chiwerengedwe kwa iwonso ndiponso kholo la mdulidwe wa iwo amene siali amdulidwe okha koma wa iwo amene atsata mayendedwe achikhulupiriro chija cha kholo lathu Abrahamu chimene iye adali nacho asanadulidwe pakuti lonjezo lakuti iye adzakhala olowa mnyumba wa dziko lapansi silinapatsidwa kwa Abrahamu kuti kwa mbewu yache mwalamulo koma mwachilungamo chachikhulupiriro pakuti ngati iwo alamulo akhala olowa mnyumba pamenepo chikhulupiriro chayesedwa chabe ndimo lonjezo layesedwa lopanda pake pakuti chilamulo chichitira mkwiyo koma amene palibe koma pamene palibe lamulo pamenepo palibe kulakwa chifukwa chachi chilungamo chichokera mchikhulupiriro kuti chikhale monga mwachisomo kuti lonjezo likhale lokhazikika kwa mbewu zonse si kwa iwo achilamulo okha koma kwa iwonso achikhulupiriro cha Abrahamu ndiye kholo la ife tonse monga kwalembedwa tinakukhazika iwe kholo la mitundu yambiri ya anthu pamaso pa Mulungu amene iye anamkhulupirira amene apatsa kufa moyo ndikuitana zinthu zoti palibe koma ngati zilipo amene anakhulupirira nayembekeza chosayembekezeka kuti iye akakhale kholo la mitundu yambiri ya anthu monga mwa chonenedwachi mbewu yako idzakhala yotere ndipo iye osafoka mchikhulupiriro sanalabadira thupi lake lolonga ngati lakufa pamenepo pokhala iye ngati zaka makumi khumi ndi mimba ya Sara idaumanso ndipo poyang'anira lonjezo la Mulungu sanagwedezeka chifukwa chakusakhulupirira koma analimbika mchikhulupiriro napatsa Mulungu ulemu nakhazikanso mu mtima kuti chimene iye adalonjeza adali nayonso mphamvu ya kuchichita chifukwa chake ichi chinawerengedwa kwa iye chilungamo verse 23 ndipo ichi sichinalembedwa chifukwa cha iye yekhayekha kuti chidawerengedwa kwa iye koma chifukwa cha ifenso kwa ife amene chidawerengedwa kwa ife amene tikhulupirira iye amene anaukitsidwa kwa akufa Yesu Ambuye wathu amene anaperekedwa chifukwa cha kutiyesa ife olungama amen.
Gender Grace Church, a song of praise.
Nyimbo namba 5.
Father Chirion Dambo, look to God in prayer as we are waiting for the time to have a message.
Amen.
Again, let me just welcome all brothers and sisters to this time of gospel sharing.
Ndikulandire nsone abale ndi alongo chifa cha nthawi ya kugawana uthenga wabwino.
I will go back to the book that we are looking, that is the book of Joshua, chapter 2. And today you have only two verses, verse 18 and 19.
Lero soro tibwera mbuku la Yoswa chapter 2 limene takhala tikuyangana ndipo leroli tiyangana kwambiri ma tigawana ma verse awiri chapter 18 ndi 19.
Joshua chapter 2, I believe for sure that everybody is there. Verse 18 and 19.
Mbuku lake la Yoswa chapter 2 ndikhulupira kuti aliyense wapeza ndipo verse lake ndi 18 ndi 19.
Verse 18 says, behold, when we come into the land, thou shalt bind this line of scarlet thread in the window which thou didst let us down by. And thou shalt bring thy father and thy mother and thy brethren unto all thy father's household, come unto thee.
Verse 18 yakunena kuti taona tikadzalowa nziko moife uzimanga chingwe ichi chofira padzenera pamene watitsisira ndipo uzasonkhanisa nyumbamo atate wako ndi mayi wako ndi abale wako ndi anyumba onse atate wako.
19. And it shall be that whosoever shall go out of the doors of thy house into the streets, his blood shall be upon his head, and will be guiltless. And whosoever shall be with thee in the house, his blood shall be on our head, if any hand be upon him.
Verse 19 akuti ndipo kudzakhala kuti aliyense akazatuluka pa khomo la nyumba yako kubwalo imfa imeneyi ndi yache tilibe kupalamula ife koma aliyense akazakhala ndiwe nyumba likamfikira dzanja la imfa imeneyi ndi yathu.
We have read about a harlot by the name Rahab that has been saved in Jericho when the Lord was destroying this city.
Tawerengatu nkhani yokhuza mzimayi hule uyu amene ndi Rahabe amene anapeza ufulu mudzi umene wa Jericho pamene Mulungu amakaononga mudzi.
And when we were following this, we heard that Jericho was surrounded by the wall as the protection of the city.
Ndipo monga mmene takhala tikuyirondola nkhani imeneyi tinapeza zonena kuti Jericho uyu anali ozunguliridwa ndi chipupa kapena kuti ndi linga mudzi wonse.
The city of Jericho was having mixed people of different beliefs, words. One of them was harlot Rahab, whom was there as a harlot.
Mudzi umene udwa Jericho unali wozungulidwa kapena kuti unadzazidwa ndi anthu osiyana siyana azikhulupiro zosiyana siyana ndi ntchito zosiyana siyana ndipo mmodzi wa iwo ndiye mzimayi uyu hule amene analipo mu Jericho omwe.
And we followed that the spies, two in number, went into the village and were welcomed by this harlot and was in her house until when it pleased the Lord to let them out by the window.
Ndipo tinaonanso kuti panali azonde awiri amene anakalandiridwa ndi mzimayi amene ihule amuzi mmenemu ndipo anakhala mnyumba mmenemu anachita moloweseredwa mpa window amene anakhala mnyumba imene ya azondi mzimayi analandira azondiwo.
But when these spies now were going to the mountain to hide themselves for 3 days. They advise the harlots to have a line of thread whereby she should put on her house, on the window, where these spies were downed it from.
Komato azonde amene wawati kuona kuti tsiku limene amanyamuka kuti apite akabisare kuphiri kukakhala kulendo wa masiku atatu anamlangiza mzimai amene Rahabe kunena kuti anafunika kuti akhale ndi chingwe chofira anampasa chingwe chofira chimene anamuuza kuti akufunika kuti chingwecho azachimange pa window la nyumba yake pamene iye azodyawa analowera.
Another interesting thing, these spies, they made an oath. They agreed with this harlot that you stay in the house and you be protected.
Koma chinthu chinatu chosangalasa nchonena kuti azonde amenewa anachita pangano ni mzimai uyu kunena kuti akhale mnyumbamo ndipo atakhala mnyumbamo atetezedwa.
And they agreed that whomsoever will be out of the house when the time of destruction will come, he will be executed. But blessed is the only one who will be in the house, staying there.
Ndipo anamvananso kunena kuti kwa iye munthu amene ati atuluke mnyumba mthawi imene iyi azawonongeka. Komatu kwa iwo okhawo amene akhale mnyumba iyi azatetezedwa.
So Rahab had to take her household in the house.
Ndiyetu Rahabe anafunika kutenga abale ake onse kulowa nawo mnyumba.
It's only the household of Rahab that were protected and saved from this destruction that was happening in Jericho by God.
Ndiyo kaotu a nyumba ya Rahabe amene anatetezedwa ndi kusungika mioyo yawo pamene Mulungu amakaononga mudzi umene wa Yeriko.
Even the neighbor to Rahab's house did not get protection because it is only the people that were in the house were to be saved from this destruction.
Ngakhaledu anthu ongomzungulira kapena ozungulira nyumba ya Rahabeyo sanathe kutetezedwa nawo chifukwa anthu onse amene anatezedwa ndi okhawo amene anali mnyumba koma ena onse anafunika kuonongeka ndithu.
This house of Rahab was very different from other houses that were there.
Nyumba ya Rahabe inali yosiyana ndi manyumba ena amene analipo mthawiyo.
The first thing that made it to be different was a line of scarlet that was at the window.
Chinthu choyamba chimene chinaisiyanisa nyumba ya Rahabe ndi manyumba ena onse ndi chingwe chofira chimene chinayikidwa pa window.
So that line of scarlet was the protection of the house.
Ndiyo chingwe chofira chimenecho ndi chimene chinali chitetezo cha nyumbayo.
Another difference was the house was near or by the wall of the city of Jericho.
Chinthu chinanso chimene chimaisiyanisa nyumba imeneyi kunena kuti inali moyandikana kapena kuti inali mbali penipeni pa mpanda wa nyumba iliko.
So it's not all the houses that were to be protected, but in the whole city there was only one house that was very blessed because those who are in are to be protected and saved from the destruction.
Ndiyetu sikunali kwa manyumba onse anali mmuzimu kukhala otetezedwa ayi koma nyumba yokhayo imene inali ya Rahabe ndi imene inali otetezedwa chifukwa chitetezo chinali cha anthu okhawo amene atakhale mnyumbapo.
He is speaking about one house with one line of scarlet on the one house, and that is the singular of the message that we are to preach of Jesus Christ and him crucified.
Abantu pakuoneka nyumba imodzi yokha yokhalanso ndi chingwe chimodzi chofira zimene ndi zinthu zofanana kwambiri kapena kuti ndi chithunzi-thunzi chakulalikira uthenga umodzi wokha wa Yesu Khristu wopachikidwa.
The first question that might be is why the line of scarlet was in red color, not other colors.
Uma mwina fuso likozo makala boso lulonena kuti ndichifukwa chani chingwe chichina funika kuti chikhale chofira osati cha mitundu ina.
Because there is good colors you can point, blue, black, yellow, green, and whatsoever color, indigo, violet, you can choose any color, but why red color?
Chifukwa ano kuli mitundu yosiyana siyana yoneka kuti ndiyo kongola mmaso mwanu imene mukhoza kuisankha. Kaya ndi ya blue, ya green, ntundu ina uliyonso mene mkoza kucha kusanka uko mela kuntima kwanu. Kumana ngafuso kumati nchifaja ni ntundu mene una sankiru ona liwo fila.
The red color of the line of scarlet was picturizing the blood of Jesus Christ that is in a red color as the picture of the death of Jesus Christ.
Ntundu wa chingwe uwo fila. Umagai mira chituzi tunzi cha magazi magazi ya Yesu Kristo amene akuti akapa chikidwe kupulumusa anthu ake chifukwa ndiwo fira.
So in the Old Testament there was a red color that was picturizing in the New Testament the blood of Jesus Christ.
Ndiyo mchipangano chakale maoneka mtundu wofira umene unali chituzi tunzi cha Yesu Kristu kukesedwa kwa mwenzi wake.
So the blood of Jesus Christ, I said it, the red color of the line scarlet was a picture of the blood that is a picture of the death of Jesus Christ. Why?
Ndiyo mtundu umene wofira ndikulankhula zonena kuti mtundu wofira umakaimira kukhala chithunzi thunzi cha mwenzi wa Yesu Kristu kapena kuli chipangano chatsopano chifukwa chani tikuti na choncho.
You can never find a blood without death somewhere.
Chifukwa simungapeze tumagazi popanda imfa pena pake.
If you saw blood in a pair or blood somewhere, it means the owner of that blood has died somewhere.
Mukangoti tumapeza kapena kuona magazi pena pake pamene akuoneka kuti amadontha kapena kuenda zimatanthauza zonena kuti mwini wa magazi yonde kuti wafa.
So when we are preaching about Jesus Christ, we preach about the blood. Now, when we are preaching about the blood, we are preaching about the death of Jesus Christ.
Ndiyo ndikamalikira za Yesu Kristu kuti kulalikira za magazi. Ndengare ndikulalikira za magazi, ndikulalikira za ifa yake ya Yesu Kristu.
Once you are saying about salvation, you are speaking about blood. And if you are speaking about blood, then you are speaking about the death. And if you are speaking about the death, you are speaking about the crucifixion.
Mukangola nkhulatu za maza chipulumuso mukula nkhula za magazi. Ndi mukangola nkhula za magazi mukula nkhula za ifa. Ndi mukangola nkhula za ifa nthawi yomwe ndi kuti mukula nkhula za chiwombolo. Kapenda chisautso cha Yesu Kristu.
All the line of scarlet was there guarding, protecting the harlot and the household within the house.
Kumatu monsemu o chingwe chofira chinali pamenepo kukhala chitetezo cha anthu amene atakhale mnyumba ya Rahabe.
Outsiders saw the scarlet, the line scarlet, they didn't saw the people that are within.
Ndiyetu chingwe chingwe chofira chimene chisi chimaonedwa ndi anthu amene anali mkati mwayi.
Which means it was that line of scarlet that covered the people within.
Zimene zikutanthauza kuti chinali chingwe chofira chimene chinasunga anthu amene anali mkatiwo.
So every difficulties, problems, or wind, the sunshine met with the line of scarlet, not the insiders.
Ndiyetu zowawa ndizo khumudwisa kaya mphepo kaya dzuwa china chilichonse chimakakumana ndi chingwe chofira chi osati anthu amene anali mkati wayi.
This is the picture of how the blood of Jesus Christ has covered us in the, when the Lord saw the blood, he saves the people that are within the blood, that is the elected sinners.
Umuntu ndi mmene magazi a Yesu Kristu amatisungira kodera kuti ambuye ambuye mulungu akaona magazi a Yesu Kristu pa anthu ochimwa osankhidwa pa yomweyo amawalekerera.
Once your eyes has been opened and see that it is the blood that protects us and it is the blood that saves us, then you have hope in the Lord, because it's not you who are to protect, but it's the blood, it's Christ who is to protect you from anything.
Maso anu tungatatati atseguka kuti mwayamba kuona zonena kuti ni magazi amene amatitetezera. Ndiye kuti pamene popo pompo muzayamba kulemekeza Mulungu, chifanyana kuti si inuyo amene mumapanga Mulungu kuti akutetezeni, koma Mulungu yemwini wake ndi amene amakutetezerani.
Because of this, to you is just to worship and praise because of the salvation that has been given freely to you.
Kodero kuti kwa inu kumangofunika kukhala kupembeza ndi kuimbira basi chifukwa cha chipulumutso choperekedwa kwa inu mwaulere.
So because the wind, the sun and everything met with the line of scarlet, not the within us, it's this picturizing that everything that was to every punishment that was to us that we deserve of were casted upon Christ because of us.
Ndiyetu chifukwa chonena kuti chingwe chija ndi chimene chimakagumana ndi mphepo ndi zuwa ndi mavuto ena aliyonse osati anthu okhala mnyumba ija, chimenechi ndi chithunzithunzi cha mmene ifeyo timatetezeredwa kuti chilango chimene chinayenera kukhala pa ifeyo chimenechocho anasenza ndi Yesu Khristu mʼmalo mwathu.
Christ met with everything unto the extent of being killed, being crucified on the cross because of the sinfulness of the elected sinners.
Yesu anachita china chilichonse chothekera kufikira pa mulingo okazunzidwa kukaphedwa chifukwa cha anthu ochimwa koma osankhidwa.
Whatever evil Christ met it outside the seat of Jerusalem because of those who are within being protected by him.
Ndipo chilango china ndi zowawa zina zili zonse zimene Yesu Khristu anakumana nazo kunja kwa muzi kwa Yerusalemu kunalidu chifukwa chotetezera anthu ake.
What we are talking here is that the people who are to be protected were to stay in the house.
Chimene tuti kulankhula apa nkunena kuti anthu amene anafunika kutetezedwa anafunika kukhala mnyumba.
The title of the message of today is stay in the house.
Mundu wa uthenga wa tsiku lero nkunena kuti kukhala mnyumba.
So when we are talking about staying in the house, we mean sitting down in the house. We mean eating in the house. We mean resting in the house.
Ndiye kuti kamane naza kukhala mnyumba tikulankhula zokhala pansi mnyumbamo, tikulankhula zomadya mnyumbamo, tikulankhula zopumula mnyumbamo.
Once, if the Lord has opened your eyes and see the beauty of our Lord Jesus Christ, he draws you and puts you inside and you just sit down and start resting because somebody powerful has done a great job for you.
Ndipo ngati Mulungu atatsegula maso ako kuti uone kukongola kwake kwa Yesu Kristu, pompo uzayamba kulemekeza ndikukweza dzina la Mulunguyo chifukwa chonena kuti iyeyo anafa chifukwa cha iwe kuti iwe upumule.
So when we are preaching about the gospel of grace, we are preaching about resting in the Lord.
Ndiyetu tikamalalikira za uthenga wa chisomo tikulalikira za kupumula mwa Ambuye.
I remember when I was in Pentecost that previous time.
Ndimakumbukira nthawi imene ndili kumpingo wa Chipentekoste kalekalero.
I was encouraging the people and telling the people that you need to do something in the place of God. God wants you to do something and will be praised because you have done something, and the Lord will stay idle if you are silent in doing anything. So I was encouraging the people to do whatever they think so that the Lord might get praised and accept them.
ndi malimbi kisadu anthu kumawuza zonena kuti inuyo munafunika muzichitapo kanthu kena keke kukondweresa Mulungu kuti Mulungu azikondwera nanu chifukwa chinena kuti inuyo ngati simukuchita zinthu zabwino Mulunguyo amangokhala ndiyeno akangokhala Mulungu ndiye kuti inuyo zanu zada koma munafunika muzichita kanthu kena keke koma ankopa Mulungu kumanyengerera Mulungu kuti Mulungu aziona kuti mwayi mukuchita kapo kanthu mpamene akhoza kupulumusani.
I was telling them that you are the hands of God. You can never see God coming down from heaven, but he's waiting for you to wait for him. So you are the hands of God, you are the legs of God, you are the mouth of God, you are the eyes of God. If you will never see, then God will see nothing.
Ndeni mawauza kuti inuyo inu ndinu manje ya Mulungu inuyo simuzakaonapo Mulungu akubwera kumathandiza anthu ndiye Mulungu akudalira inuyo kuti muzithandiza anthu mungati dzanja la Mulungu ndimawauza anthu kuti inuyo ndinu mendo ya Mulungu inuyo ndinu chilichonse cha Mulungu kunena kuti ngati inuyo simukuchita kanthu ndiye kuti Mulungu sangachite kanthu ndiye zodalira inuyo muzichitapo kanthu kuti Mulunguyo azionekera kuti akuchita kanthu mwa inu.
This is a fake message and it's a brewery and this is not the gospel.
Komatu ndi uthenga wabodza ndi bodza lenileni lokhazikika limene sili uthenga wabwino.
But what we are seeing here, there is a death that is coming in Jericho, but Rahab and the household are just to stay in the house, then protection is there.
Komatu chomwe ndikuchiona apa nchonera kuti pakubwera imfa mudzi wa Jericho, komano Rahab ndi nyumba mwake akufunika kukhala mnyumbamo kuti imfa iwadutse.
Rahab was not to go at the mountain and start praying or go for the fasting or do whatever, but to her is just to stay in the house, eating, enjoying, resting, because somebody more powerful is outside protecting the house.
Rahab sana funika kupita kuphiri kuti akasale kudya kapena azikalira mmapemphero makagudubuka kumeneko ayi chinthu chimodzi chimene Rahab anafunika kuchichita ndikungokhala mnyumbamo nkumapumula chifukwa chitetezo chake chili mmenemo.
It's not Rahab with his good behavior that protected Rahab from this damnation. No, but it is the reign of scarlet that was outside that was protecting the harlot and the household.
Sikuti Rahab anali mmakhalidwe abwino amene anakamchitira chitetezo kuti mpakana Mulungu anakopeka mtima ndi makhalidwe abwino okoma Rahab kuti amteteze iyeyo ayi koma kuti chinali chingwe chofira chimene chinakayikidwa pa window mnyumba mwake chimene chimakapanga chitetezocho.
So glory was not to go to the harlot, the glory was to go to the outside scarlet line that was protecting the house.
Ndetu ule musuma funika kupita kwa Rahab huleyo ayi koma ule munafunika kupita kwa chingwe chimene chinali panja chimene chimakachita chitetezo cho.
Even the fellow members of the household, they didn't praise Rahab because of taking them in the house, but they praise the protection that was outside that protected the house.
Ngakhale tu a mnyumba yake ya Rahab amene anali naye pamodzi mnyumbamo sana mlemekeza kafunika kumulemekeza Rahab kuchifukwa chowatenga kuwalowesa mnyumbamo ayi komano ulemu wonse unafunika kupita kwa chingwe chimene chinapanga chitetezo chomwe chinali panja.
You can preach to somebody and somebody came to your congregation, to your gathering and start praising the Lord with you. Glory is not to you and you have done nothing. Glory is to the Lord, because he's the one who draws those that are his, not you.
Ukhoza ulalikira uthenga kwa munthu wina wake munthu yekukhulupirira nkubwera ku church kumene mmasonkhana kumasonkhana nanu limodzi nkumalemekeza Mulungu komatu ulemu sikufunika kuti upite kwa UI ulemu kufunika upite kwa Mulungu osati kwa iwe.
I remember one of the times when I was a pastor of these congregations, I was saying, these are my children in spirit. These are my people. I was calling them my children, my people, because I am the one who draws them to myself, to my church, to my congregation. So I was thinking that I'm the father and the boss to them.
ndimakumbukira nthawi imene ndinali mʼbusa wachipembezo ndimakonda kumatchula anthu ena kunena kuti awa ndi anthu anga, ena kumatchula kuti ndi ananga. Chimene chimandipanga kunena kuti ndidzatchula kuti ndi ananga ndi anthu anga chifanira kuti ndinalalikira anabwera kuchalichi, ndiye basi anthu aja pafunika azindilemekeza ineyo ngati tate wawo kapena kuti ayu aja ndi anthu anga chifukwa chosadziwa, komatu ule munafunika upite kwa Ambuye yekha.
Let me tell you, brothers and sisters, more especially you preachers that preaches this gospel, both national and international. If you preach to somebody and somebody has received this message, glory is not to go to you. Never boast and think that you are something that has made something to happen. No, 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 and great no.
Regani ndigawane nanu ichi abale ndi alongo makamaka inu amene muli aziraliki onse alaliki akuno ku Malawi kapena alaliki amayiko akunja, ngati munati mwalalikira uthenga musayembekezere kuti ule munafunika ubwere kwa inu, ayi ule mumene mufunika Ambuye.
There is only one worth to be exalted, not the white man, not the black man, not the senior pastors, but Christ and him alone, the crucified one.
Alipotu mmodzi yekha oyenera ulemu, osati munthu wa mzungu kapena munthu wakuda kapena mbusa wankulu, ayi koma mmodzi yekha ndi amene Khristu.
The mystery is to be in the house.
Chifukwa chinsinsi chinali mkati mwa nyumbayo.
Again, staying in the house, it takes God to draw you to the house, not yourself.
Komaso kukhala mnyumbayo zimatengera Mulungu mwini wake kuti akusendeze kuti ulowe mnyumbayo, osati wewe wekha kuzikonzekera kuti ndi kukalowa mnyumba.
When we read Exodus chapter 12, verse 13 and 14 says,
tikamawerenga mbuku la Exodus chapter 12, ndime yake ya 13, imanena kuti,
verse 13 says, and the blood shall be to you for a token upon the houses where ye are, and when I see the blood, I will pass over you, and the plague shall not be upon you to destroy you when I split the land of Egypt.
Verse 13 akunena kuti, ndipo mwanziwo uzakhala chizindikiro kwa inu pa nyumba zimene mukhalamo. Pamene ndiona mwanziwo ndizapitirira inu, ndipo sipadzakhala mliri wakuwonongani pakukantha ine dziko la Igupto.
So you can see here that it is the blood that protected the witness from the plague that was to go to destroy the Egyptians.
Ndiye mukhozanso kuona apapa kunena kuti ndi mwazi umene ukukhala chizindikiro cha chitetezo, kapena kuti ndi mwazi umene ukutetezera anthu okhala mkatimo pamene Aigupto akuwonongedwa.
He again is speaking about the death of Jesus Christ.
Chisoro chikulankhula za imfa Yesu Khristu.
Verse 14 says, and this day shall be unto you for a memorial, and ye shall keep it a feast to the Lord throughout your generations. Ye shall keep it a feast by an ordinance forever.
Verse 14 akuti, ndipo tsiku lino lizakhala kwa inu chikumbuso, muzilisunga la madyerero a Yehova, kumibado yanu likhale loyemba losatha.
So the Lord told the people to keep the feast and to be the memorial and to be doing it forever.
Ndi apa Mulungu anawalamulira anthu kunena kuti azisunga tsiku la Yehova komanso kukhala nacho chikumbuso masiku onse kapena kuti kumbado ndi mbado.
They were not to change even a list. Everything should be intact. Whatever was from the beginning was to be there until forever.
Sama funika kusinthapo china chilichonse koma kuti amafunika azichita zokhazo zimene analamulidwa, ndipo chilichonse chimene anachita mulira poyambapo sichimafunika kusinthidwa koma kuti chikhale choncho mpaka kalekale.
This is the preaching of the gospel without compromise.
Ukuti ndiye kulalikira uthenga kosawonjezera kapena kosasakaniza.
It means we should deliver the message, the original message as it was from the beginning up to date. Preach Christ, 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 and Christ, and Him crucified alone.
Izi zikutanthauza kuti kufunika kulalikira uthenga monga mmene unalilipo yamba osausintha koma kulalikira mmene ulilimo umene ndi Khristu, Khristu, Khristu yekha basi.
Again, here we see that the redemption, the salvation, and the deliverance was given by God alone to the within us in the house. These are the elect of the house of Israel in Egypt.
Apanso tikutha kuona kuti chiwombolo, chimasulo, chipulumuso chinaperekedwa ndi Mulungu kwa anthu okhala mnyumbawo mukudziko la Igupto pamene anthu amaonongedwa mu Igupto. Machitidwe chapter 2 verse ya 1 ndi 2
says, and when the day of Pentecost was fully come, they were all with one accord in one place. And suddenly there came a sound from heaven as of a lashing mighty wind, and it filled all the house where they were sitting.
Verse ragirawane akuti, ndipo pakufika tsiku la Pentekosite, anali onse pamodzi m'malo amodzi. Ndipo mwadzizizi anamveka mawu ochokera kumwamba ngati mkokomo wa mphepo yolimba, nadzaza nyumba yonse imene anali mkukhalamo.
Here we can see that all the promises were fulfilled only for the people that were in the house, not the outsiders.
Apaso tikhoza kuona zonena kuti uneneri wonse unakwaniritsidwa kwa anthu okhala mnyumba osati akunja kwa mudzi ayi.
The blessing, the salvation is for the within us. And when we are talking about the within us, we are talking about the erected sinners that Christ died for them, because God erected them before the foundation of the Lord of the world, and the Spirit regenerated them.
Abantu kwa zola mkula kuti chipulumuso kapena kuti chiwombolo chili mkati mwathu kapena kuti chili mkati mwaife tikamanena kuti chili mkati mwaife sitingolongola mkula aliyense ayi komatu iwo amene Khristu ana wafera iwo amene Mulungu anatsegula maso awo ndi kuti mzimu woyera anafika pa iwo anatsegula maso awo nkumuona Khristu weniweni wopachikidwayo.
John chapter 10 verse 1 through 6 and 16 says,
Yohane chapter 10 verse lake la 1 mpaka na pa 16 akunena kuti,
verse 1 and 2 says, I say unto you, he that entereth not by the door into the sheepfold, but climbeth up some other way, the same is a thief and a robber too. But he that entereth in by the door is the shepherd of the sheep.
Verse 1 and 2 lambuku la Yohane chapter 10. Akuti, indetu, indetu, ndine na ndiyu, iye wasalowa nkola la nkosa pakomo, koma akwelera kwina, iyeyu ndi wakuba ndi Holanda. Verse 2. Koma iye wakukwera pakomo, ndiye mbusa wa nkosa.
So he is speaking about a sheepfold whereby somebody is to enter in, but according to the design of the sheepfold, there is a door whereby one is to enter through it.
Abantu sino mukhoza kuona kuti akulankhula za khola la nkhosa limene wina akufunika kuti alowemo. Koma khola lili ndi maonekedwe ake chifukwa lili ndi khomo la wina akufunikayo kuti aloweremo.
There is only a door that has been put for the sheepfold whereby the sheep are to enter through it, and the shepherd is on that door.
Ndiye ndipali khomo limene linayikidwa pa khola la nkhosa limeneli, limene nkhosazo zimatulukira, ndipo khola khomo lake ndi lomwelo limene mbusaso akhozolowera kapena kuti amalowera ndi kutulukira.
But here it shows that somebody can enter in it using some other areas or windows or in the air vents. But these guys, those are robbers. Rest is the one who enter by the door.
Komado apa pakuonekanso kuti pali anthu ena amene akhoza kapena kuti amakwanisa kukwerera pa window kapena kukwerera ma air vent, komado odalitsika ndi iye amene alowera pa khomo.
Again, he is speaking about Christ as the door of the house.
Apasoro chikulankhula kuti Yesu Khristu ndiye khomo la nyumba.
But when we are saying about the door, it doesn't mean like how you know the door that just stop, that has been put, it just kept upright, waiting for somebody to open or somebody to close. It doesn't mean like that.
Komaru tikamalankhulanso zonena kuti Yesu ndi khomo, musamaganize ngati kuti khomo lake ndi monga khomo limene niyo maliziwa, limene limangoyikidwa, ndiye limayembekezera wina wake kuti alitsegule alowe kapena wina alitsegule atuluke. Sichikutanthauza kuti khomo lake ndi langati limene lwayi.
When God says that Jesus is the door, it means it is Jesus who allows somebody to enter in and reject somebody to be outside.
Pamene tu Mulungu amalankhula zonena kuti Yesu Khristu ndiye khomo, amatanthauza kuti Yesu Khristu iyo ndi amene ali ni mphamvu ya kumulola wina alowe ndi kumubweza wina kuti asalowe.
When they said it's a door, it means he allows and he rejects.
Akamanena kuti khomo ndiye kuti amalola ndipo ena amawakana.
Verse 3-4 says, to him the porter opened, and the sheep hear his voice, and he calleth his own sheep by name, and leadeth them out. For when he putteth forth his own sheep, he goeth before them, and the sheep follow him, for they know his voice.
Verse 3-4. Ndi nkhosa azimva mawu ache, ndipo ayitana nkhosa za iye yekha mayina awo nazisogolera kunja. Verse 4. Pamene adatulusa zonse za iye yekha azisogolera, ndi nkhosa azimsata iye chifukwa zidziwa mawu ache.
Jesus is the shepherd of the sheep.
Chinthu chikutanthauza kuti Yesu Khristu ndiye mbusa wa nkhosa.
The question is, what makes a sheep to be a sheep?
Komafunso mkumati kodi chimapangisa nkhosa kuti khale nkhosa nchani?
It is God who created the sheep to be a sheep from the beginning.
Ndi Mulungudu amene anayilenga nkhosa kuti khale nkhosa kuchokera pachiyambi.
The sheep has been created from the beginning to be a sheep, and it starts a sheep, grows a sheep, and it ends a sheep.
Nkhosa tu inalengedwa kuchokera pachiyambi kukhala nkhosa, ndipo inabadwa nkhosa, imakula nkhosa, ndipo idzafanso ili nkhosa.
Same with the goats. Are goats from the beginning created to be goats, grows goats, end up goats.
Chimodzimodzinso ndi mbuzi, zinalengedwa kukhala mbuzi kuchokera pachiyambi, ndipo zinabadwa zili mbuzi, zimakula zili mbuzi, ndipo zidzafanso zili mbuzi ndithu.
And those he made to be sheep, he already put his voice in their ears, so that when the shepherd would speak to them, they would hear the voice of the shepherd.
Ndipo izo zimene zinalengedwa kukhala nkhosa, zinayikiridwatu mawu mkati mwawo kapena kuti makutu mkati mwawo, amene mbusa akazayitana zidzatha kumva mawu a mbusayo.
In the book of Matthew it says, at the end of the day of the world, the Lord would to separate the goats from the sheep, or the sheep from the goats, as how the shepherd separates these two. Now, when we are talking about separating, we are saying that the sheep will never be goat. Even if it can wish to be goat, it can't happen.
Ndiyadu monga mbuku la Mateyo ama nina kuti monga mbusa ama lekanisa nkosa ni mbuzi mumwemu azale kanisa ena kudzanjala manja ndi ena kudzanjala manzere chimene chikutanthawa zonda kuti munthawi yole kanisa yoyeka zafika imene ili nkosa izapita kumbali ya nkosa ndi imene ili mbuzi izapita kumbali ya mbuzi kulibe chinthu china chimene chikonza kuzasintha mu tsiku limenelo kuti mbuzi ikhale nkosa kapena nkosa ikhale mbuzi sizingatheke.
So because of this, what I'm trying to come up with is the house that the Lord these spies told the Lahab and the household to stay in was not his or was not her house, but it was the house of God, because it is God who made the who elected the house before the foundation of the city of Jericho. He planned that the house should be there whereby the protection will be protected, will be given.
Umadu muzon says kuhunikira izi chimene ndi ufura ndiwele nacho kapena kutantha uzandichani tikuyangana za nyumba imene inakasunga Lahab ndiya nyumba mwake kuyeri kokuja kunena kuti sinali nyumba ya iliko imene inakwanisa kuwasunga anthu aja inali nyumba ya Mulungu chifukwa ndi Mulungu amene anayikonza nyumba ija kuti ikhalepo ndipo Mulungu anali atakonzeratu kuti pazakhala nyumba imene iti izachitire chitetezo anthu amene ajawo ndiye kuti nyumbayo ndi ya Mulungu.
So it's God who protected the people within the house.
Ndiyedu ndi Mulungu amene anatetezera anthu okhala mnyumbayo.
Verse 16 of John chapter 10 says, and other sheep I have, which are not of this fold, them also I must bring. And they shall hear my voice, and they and there shall be one fold and one shepherd.
Yohane chapter 10 verse 16 akupitiriza kunena kuti ndipo nkosa zina ndili nazo zimene sizili zakhola ili izinso ndiyenera kuzitenga ndipo zizamva mawu anga ndipo zizakhala gulu limodzi mbusa mmodzi.
The fold is of the Lord.
Nkosa zotu ndi za Mulungu.
And Christ is the shepherd of the fold.
Ndipo kuti Khristu yekha ndiye mbusa wa nkosazo.
The goats will never be shepherded by Christ the shepherd, but only sheep, because he is the shepherd of the sheep.
Mbuzi tu sizizawetedwa ndi Khristu kapena kuti sizizasogoleredwa ndi Khristu ayi koma zokhazo zimene ndi nkhosa ndi zimene zizasogoleredwe ndi Khristu chifundo zake.
So it's God who draws his own the sheep into the house to rest.
Ndiyetu ndi Mulungu amene amazisendeza nkhosazo kuti zikhale mnyumba kuti zipumule.
Romans chapter 8 verse 29 says,
monga mmene mbuku la Roma chapter 8 verse yake ya 29 yamanena kuti,
for whom he did foreknew, he also did predestinate to be conformed to the image of his son, that he might be the firstborn among many brethren.
Chifukwa kuti iwo amene iye anawaziwiratu iwowa anawalamuliratu afanizidwe ndi chifaniziro cha mwana wache kuti iye akakhale mwana woyamba wa abale ambiri.
So Jesus Christ was the firstborn of the many brethren.
Ndiye Yesu Kristu ndiye woyamba wa abale ambiri.
Salvation is for the household only, not other people outside.
Chipulumuso ndicho iwokha okhala mnyumba basi osati kwa ena onse okhala kunja ayi,
which means the house is of the Lord.
Zimene zikutanthauza kuti nyumbayo ndi Ambuye.
When the Lord draws his, he draws them to himself to be in the house resting.
Mulungu akadzisendezera ache amawasendeza kuti akhale nyumba kuti apumule.
Those who are the households are the ones God elected before the foundation of the world, and Jesus Christ came and died for them, and the Spirit of the Lord regenerates them.
Iwotu amene ndiwo khala nyumba awa ndi amene amaitulidwa kunena kuti ndiwo sankhidwa amene Mulungu anawasankhulira anthu dziko la pansi lisana khazikisidwe ndipo mzimu wa Mulungu amavumbulutsidwa mwa iwo.
That's why John 6:44 says that everybody who is to come to the Lord, it's God who draws them.
Chifukwa chake mukamawerenga mbuku la Yohane chapter 6 verse 44 limanena kuti aliyense amene akhoza kuuza kwa Ambuye ndiye khayo amene Ambuyeyo achita kumutoka.
So when God draws an elect to Jesus Christ, he crucified one, for him the one who has been drawn is just to stay in the house enjoying and celebrating the death and salvation that has come to him or her through the death of Jesus Christ.
Ndiyetu Mulungu akatsembeza iye amene ndiwosankhidwa kwa Khristu, kwa iyeyo wosankhidwayo chochita chake ndikukhala pansi, ndikupumula, ndikukondwera ndi chipulumuso chimene chocho chopangidwiratu chopasidwa kwa iye kwa ulere ndi Mulungu.
Whom the Lord draws to himself, he is to sit down under the feet of Jesus Christ and start hearing the word. And the Lord will open his or her eyes so that he might be hearing the mysteries of the gospel.
Kwa iyo amene Mulungu awatsegula maso nkuwasendeza kudziko ke yekha, kwa iyo amangukhala pansi nkumamvesera uthenga ndikumamvesera zinsisi za uthenga wabwino wa Mulungu.
It's God who teach, whom he draws to be in the house, and he directed him to sit where exactly is his or her place, so that he or she might be hearing the speaking, the preaching of the gospel, of the revealed Christ of the scriptures.
Ndi Mulungudu amene amamsendeza munthu kuti adze ayambe kumva uthenga, chifena kuti iye amene wamsendeza ndi amene amapasa uthenga ndi kumtsegulinaso makuti onena kuti ayambe kumva uthenga ndi zinsisi za uthenga wabwino, ndipo kwa iyeyo kumakukhala kukhala chete ndi kulandira zokonzedweratu ndi Mulungu zimene ndi chipulumuso chokonzedweratu kwa iyeyo.
To conclude, I can say that stay in the house because there is hope in the house.
Pomaliza ndinene kuti khalani mnyumba chifukwa chonena kuti muli chiyembekezo mnyumbamo.
When I say stay in the house, it doesn't mean I'm commanding you to be in the house.
Ndiyetu ndikamanena kuti khalani mnyumbamo sikuti ndikukulamulirani kuti mkhale mnyumbayi.
Because you can never be in the house if it is not preached by God to draw you and put you in the house.
Chifukwa ndiye sizingatheke kukhala mnyumbamo ngati sikunamkomere Mulungu kukutsendezani iliyo kukuikani mnyumbamo.
Even if somebody can give you directions and instructions that do A, B, C, D, and Z, you come up to this, it never means that you can be in the house if it is not preached by God to draw you in the house.
Ngakhaletu wina atabwera kwa inuyo chilangizo chake kumakuuzani kuti ayo funika muchite izi kuti mwakhale mnyumbamo sizizatheka ndipo sizizakupangisani inuyo kukhala mnyumbamo ngati sikunamkomere Mulungu kukuyikani mnyumbamo.
Jesus Christ came to save only the household, meaning the elected sinners that God elected before the foundation of the world.
Yesu Kristu anabwera kukapulumusa okhawo amene ndi a nyumba, kutanthauza kuti ndi okhawo amene ndi osankhidwa, amene Mulungu mwini wake anawasankhiratu dziko la pansi lisanakhazikisidwe.
Salvation is of the Lord.
Chipulumuso ndi cha Ambuye.
Be in the house.
Khalani mnyumba.
Stay in the house.
Khalani mnyumba.
The hope is in the house. Hymn number 69.
Nyimbo number 69.
And they will sing the same song in our local direct number 57. We'll start with English so that those who are following us in English might join us, worshiping and praising Christ and Him crucified, which speaks about, take me as I am. Thereafter, we sing in our local dialect, so that those who are following us in Chichewa might follow suit.
Nde nyimbo yomweyo tizaimba so mchichewa kuti iwo amene amene akutirondola mchichewa tikhale nawo limozi pamene poyamba tizaimba ya chizungu ndicho linga chonena kuti tikondole pamozi chikopereleji ndi abale a chizungu nyimbo namba
69. Outside Malawi, to the song we can praise together, take me as I am, Jesus my Lord, to thee I cry. Jesus, my Lord, to thee
I cry.
Sisters, follow me and enjoy together by singing the same song in our local dialect. Why,
Sundiri.
Let us look to God in prayer. Our dear Heavenly Father, we thank you because of the time that, Lord, you gave us. Thank you for the blessed time that, Lord, you have revealed Christ, the crucified one, to those you purpose and elected before the foundation of the world. Thus Christ came and died for them, the Spirit of the Lord regenerates. Thank you. May you hold us with your grace so that we might hear the revealed Christ, and we might see the beauty of our Lord Jesus Christ. We thank you, we worship you, we exhort you, we magnify your name, because you are the only one worthy to be exalted. In the mighty name of our Lord Jesus Christ, the crucified one, we pray and praise and worship. Amen.
Amen.